kakagakake do mpulira komaziga boa omuziki nkuba kwa bodena nti mumanyi mbakumulamwa simba bintu byakitono kuwe muloko na kwepena byensomesa bwe biri mulandi bake nkumi ningenda nima okubuza kiraga mpisa mwe wakulila bwezi fanana bamami musula mutyasa ko badadi ngamba n'abato amasanyu ganziratamu okuva ku luli lwe nalinyumya omukazi gwe nalinina bwe yekyanga nazirukako naye kati nafuna muto mungu mugagga gabakiralu bagitani nigiddamu mungu mugagga mbwe bazakufa kwe oli mugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera tomukweka mugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera kukubo omukazi gwenyogerako baana bakikaya mpisa bubi okuvanze dwe namuwasa yali tandabanga musajja we muno nentetenkanya buli kalungi ne muyiyiza akaviiri nenkamusibya sako tyubu nga nazigula mu miziki ne mutwala yengeri gye nalinga okubagita ewaabwe buli akagudde y'ensimbi n'ensola nnwanira obuko emirimu nengimujjako ne nfuna n'omukozi amuyambako nga mmanyi gw'emikolera nti luliba olwo ne tuba kimu myaka emimpi gye ndimu ye nga ku lwakimbuka n'ennale okuva olwo njagala amanya abalenzi abato tuli bakula kwe luka omugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera tomukweka mugambe tinnamukoowa kati ndi biwambu agenda alenga emyera ku kkubo kitane nkutera konze byeyankola yampa n'obutwa okuva olwo ne mubuukako yasooka kuganza na mpiso ebyokuzaala n'abibuukako ensonga mbw amabeere ge ku ky'okuyonsa olwa nti gaakugwa olugambo n'aluzuŋŋanya ng'olitakisa bintu bya maka mu kitundu ne bamwenyi wakonze kaŋumbe nannyini mufu balamu be n'abayiganya kabeere maamu mukaddanzaala bwamulaba ngaoza kimu okulira n'oyo ndira n'ensiko bwenzi yakwata n'akatingo litayisa bulya mugambako obwana buno obuvubuka kwe buyigira okukyanga eggadi ku myaka emimpi gye ndimu ye nga ku lwakyanzaalira obulwa siyinza kudda gye navaatoolo gye ndaga we nditukira naye omugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera tomukweka mugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera ku kkubo oli mukazi akumye nebbaawe nja kumwebaza nsima bammami owange yagenda lwannusu ate okuwunzika nga tazifunye nakakatyala ajja n'okufa ate nga n'akafo kesikalina siyinza kudda gye navaatoolo gye ndaga we nditukira mwebase bonna ndibasabye muyige nammwe okukyawangako yakuleka ng'olinayala lwakiba ofuna ataagwe gy'obana nze onaala ajja n'okufa ate nga n'akafo kesikalina siyinza kudda gye navaatoolo gye ndaga we nditukira mbuulira n'abatanna byenti oli kituufu maziga bowa omuziro neddira nkima kamulegeyo wemawogola ho tuka omugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera tomukweka mugambe tinnamukoowa kati ndi mawambu agenda alenga emyera ku kkubo abasajja temwetyanga akukyawa mukyawe atoki mugambe agenda alenga emyera akukyawa mukyawe nga atoki mugambe nzono nkimugambye agenda alenga emyera ku kkubo kale nnamukoowa bwe yanoonya badinka nze nnamukoowa agenda alenga emyera kale nnamukoowa nze nnamukoowa ate nkimugambye agenda alenga emyera ku kkubo tomukweka mugambe akukyawa mukyawe atoki mugambe agenda alenga emyera posi yano tewetyanga omukyala mugambe nti wamukoowa agenda alenga emyera ku kkubo agenda mugambe mulage nti wakoowa atoki mugambe agenda alenga emyera.